Yaga. This is truly love, truly love. This is when I'm work class.
You're lying.
Bezi upofu, kalini na mapungufu. Au ni atarufu, unusa ipi nzuri ipi mbaya. Nimejikanyaga kumpenda, kumpenda kisha kaenda. Kanijaza mavidonda, mavidonda. Aina uguwayo,
naende fall away.
Mwazenu na uguwayo,
nasa nani nipote.
Aina uguwayo,
nikibidi nisimwone.
Mwazenu na uguwayo,
maumivu mapenzi.
Mapenzi na uguwayo,
naende fall away.
Aina uguwayo,
nasa nani nipote.
Aina uguwayo,
nikibidi nisimwone.
Aina uguwayo,
maumivu mapenzi.
Penzi chupa la chai umeli mimi na sukari hakuna. Magomeni mwembe chai wanakuita mfano wa mama. Eti ukajikuta aluatani utupisha ni shawani. Uwe baba wishi mazonge wenda waringia gobore. Mapenzi ni ache, nipe muda kidogo nipumue. Moyo komae, nipe muda kidogo nitulie. Ewe njiwa, peleka salamu. Nenda mwambie nimefunga ukurasa. Aina ugua, jamani na ugua. Mapenzi na ugua, mwenzenu na ugua. Aina ugua, jamani naumia. Mapenzi na ugua, mwenzenu naumia.
Naomba usinitoe kwenye pepo yako. Mana mie mnyonge mnyonge. Au umekunywa pombe mwana lisombe. Ili mradi umisahau.
Mwana ume macho kodo, unaga jambo dogo, havikupiti kodo.
Naomba usinitoe kwenye pepo yako. Mana mie mnyonge mnyonge. Au umekunywa pombe mwana lisombe. Ili mradi umisahau.
Eri niwe pofu kuliko kukukosa wewe. I go die for you, you go die for me, my angel.
Get you back to the love nice to be. This is when I work classic. I see my baby Karin. Baby sound on the mix. Baby sound on the mix.